kusonke mina nawe baby siyaxabana kusonke mina nawe baby asibonani kusheka masupa nangathi lolutha no
Fuma.